Amahubo 143 verse 1. Jehova izwa umkhuleko wami ubeke indlebe ekuncengeni kwami, ungiphendule ngokuthembeka kwakho nokulunga kwakho. Verse 2. Ungangeni kwahluleleni inceku yakho, ngoba kukho umuntu okhona olungile emehlweni akho. Verse 3. Ngoba isitha siyangiyela emphefulweni wami, sicindezela phansi emhlabathini ukuphila kwami, singihlalisile ebumnyameni njengabakade bafa. Verse 4. Umoya wami uphelile kimi, inhliziyo yami igongobele phakathi kwami. Verse 5. Ngiyakhumbula insuku zasendulo, ngizidla imisebenzi yakho yonke, ngicabange ngezenzo zezandla zakho. Verse 6. Ngiyazelulela izandla zami kuwe, umphefumulo wami womela wena njengomhlaba omleyo, sela. Verse 7. Shesha ungiphendule Jehova, umoya wami uyaphela, ungangifihlela ubuso bakho, funa ngifane nabashona egodini. Verse 8. Ngizwise umusa wakhe ekuseni ngokuba ngiyethemba kuwe, ngazise indlela engifanele ukuhamba ngayo ngokuba ngiphamisela kuwo umphefumulo wami. Verse 9. Ngikhulule itheni zami Jehova, ngicashe kuwe. Verse 10. Ngifundise ukwenza intando yakho, ngoba wena uNkulunkulu wami, umoya wakho omuhle mawungihole emhlabathini olelezekileyo. Verse 11. Jehova, ngiphilise ngenxa yegama lakho, ngokulunga kwakho awukhiphe umphefumulo wami ekuhluphekeni. Verse 12. Zinqume izitha zami ngomusa wakho, ubabhubhise bonke abahlupha umphefumulo wami ngokuba ngiyinceku yakho.